Chiyune bumbufunze kirabudde nti singa amasomero agabangibwa ebisale bya go tegasasula nsimbi mu budde siba kuweebwa ebyava mu sini ey'omukaaga eby'omwaka 2025. Bano bagamba bagenda mu maaso n'okukwata ebigezo wakati mu keterekerero ak'okubifulumya okutuusa ng'amasomero gano agoogerwako gamaze okwetereeza. Era baalabudde nti obubaka obwasindikiddwa ku masimu ag'enjawulo eri abakulira amasomero mu okwetooloola eggwanga balekeraawo okweraliikirira singa bo baba baamala dda okusasula ebigezo bya siniya ey'omukaaga mu ggwanga lya Uganda bye bisembayo ku mutendera ogwa waggulu ebikolebwako.